African real baddest girl. Deborah.
DJ Moon.
Ama hipu ya indeterela.
Download it from mylovesetmusic.com.
Mayo tako na indeterela. Ishikanga waina wakashiba wonga na pita bonse kano fyebande ngele pu. Takuwa bani past na nguwe na tugelo na woka no fyebande ngele pu. Yali wapenye mputi. Yali wapenye mputi. Nisha kwata mwevantu nechamba nshipe babati njifye na kantu. Ponse mbiti lansha bapena avantu. Bafulunga na neno maawe tafiva fintu. Ukukula kwandisha wanefiongo. But ponse mbiti lansha afye padifiongo. In mana yota ya wanefianso. Bango atonta koninkondo awe chanso. Nisha kwata poison but I'm dangerous. Inu maeka yena kaya wana generous. So big yani puti tanga parachute. Baonga na pita kwena wala sa gunshot. Ama hipu ya indeterela. Mayo tako na indeterela. Ishikanga waina wakashiba wonga na pita bonse kano fyebande ngele pu. Takuwa wani past na nguwe na tugelo na woka no fyebande ngele pu. Yali wapenye mputi. Yali wapenye mputi. Wanted ni sentence to death. Crime ninu manga wai katani death. Ati nimpenyo mushi I'm the target. Songa wai sabale nchi target. Yari zanda waka lume no mutende. Nyosha wata wakwa tano mutende. Wakai wansa wale fapembe munembe. Gatupo na pusha wa tingi teti mpende. Shark wata poison but I'm dangerous. Inu maeka yena kaya wana generous. So big yani puti tanga parachute. Baonga na pita kwena wala sa gunshot. Ama hipu ya indeterela. Mayo tako na indeterela. Ishikanga waina wakashiba wonga na pita bonse kano fyebande ngele pu. Takuwa wani past na nguwe na tugelo na woka no fyebande ngele pu. Yali wapenye mputi. Yali wapenye mputi. Evander Bo
Charlie Light and Dead Wind is in my touch.
Gunpowder, Ella 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 Wise 21.
Download it from mylovesetmusic.com.